paper begging. Quentere grocery, paper begging. Rakata kura, paper bets. Magrina ya oskidi wekamets. Gambara pinda wa dambora. Isa zengwewa patafura. Wait and deserve, bevandi chefe. Tisu matara, takura. Ukandi wana deje famba ne mapum zangu. Italuwa ndukuro wa bed. Haikuwa na kundi tetera mamuvu zangu. Italuwa ndukuro wa bed. Zuma waya waya kipo change. Zuma 50-50 kipo change. Zuma 20s or no change. Sabura zuma 10 na ma 5 iba bench. Ukandi wana deje famba ne mapum zangu. Italuwa ndukuro wa bed. Haikuwa kundi tetera mamuvu zangu. Italuwa ndukuro wa bed. Zuma waya waya kipo change. Zuma 50-50 kipo change. Zuma 20s or no change. Sabura zuma 10 na ma 5 iba bench. Dengo baby wane Gucci bagi. E genuine reka na bootleg. 1000 euro shaka bootlegs. Une tigiri fanike kuchiretsi. Makoza wanda nice phone mdeki. Tora picture ne iPhone undi teki. Kafa nda gara na pressure. Saka nda kuya pano kuti undi jege. Ma 5, ma 10, ma 20. Ma 59 ma wire. Chete 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 panu. Hiwa ma 5, ma 10, ma 20. My 59 my wire. Chete panu. Ukandi wana deje famba ne mapum zangu. Italuwa ndukuro wa bed. Haikuwa kundi tetera mamuvu zangu. Italuwa ndukuro wa bed. Zuma waya waya kipo change. Zuma 50-50 kipo change. Zuma 20s or no change. Sabura zuma 10 na ma 5 iba bench. Ukandi wana deje famba ne mapum zangu. Italuwa ndukuro wa bed. Haikuwa kundi tetera mamuvu zangu. Italuwa ndukuro wa bed. Zuma waya waya kipo change. Zuma 50-50 kipo change. Zuma 20s or no change. Sabura zuma 10 na ma 5 iba bench. Magrini hobo bafungote ma fake notes. Usaite godo huya take notes. Divi kupenya ndi zimonge magetsi mrozi. Ndavakumberi ndakutaura spaghetti roots. Ndakati dzika dzaka dzika ngirozi. Kutambura nchada ndaka pika voice. Ndamira kuspenda ndaisa nyika pa post. Ve finance fa phone ndisi kupika ma calls. Ma 5, ma 10, ma 20. My 59 my wire. Chete 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 panu. Hiwa my 5, my 10, my 20. Kwete 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 panu. My 59 my wire. Chete 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 panu. Ukandi wana deje famba ne mapum zangu. Italuwa ndukuro wa bed. Haikuwa kundi tetera mamuvu zangu. Italuwa ndukuro wa bed. Zuma waya waya kipo change. Zuma 50-50 kipo change. Zuma 20s or no change. Sabura zuma 10 na ma 5 iba bench. Ukandi wana deje famba ne mapum zangu. Italuwa ndukuro wa bed. Haikuwa kundi tetera mamuvu zangu. Italuwa ndukuro wa bed. Zuma waya waya kipo change. Zuma 50-50 kipo change. Zuma 20s or no change. Sabura zuma 10 na ma 5 iba bench.